Kurugenzi wa jiji.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Saizi imada kwa set. Nakumbuka nikifukuzwa class juu sina geometrical set. Them days ni mambichwa na set. These days ni mavida kwa set. Breadwinner at 16, wali kwa yadi unaendesha mpara. Na ambicho na kunyolewa kipara. Jumecheki stone cold reso mafala. Same nigga kwenye comment section. Advice mingi mawaida shanza. Trio Mills, forget education. Life ain't easy kusoma ni kwanza. Sidang man, najifanyanga wajanja. Tikonsan, mini kufiti ngangana. Kikomba vile na uza bidanga. Sikonja miju ya mbuta uganga. Trio Mills, you are round man. Dem VIP fine settings. Na magyal dem round ID and I think can get in. Every day me na pray to the most high, bless my brethren. Blessings in abundance, set things wanga last my Buddha me na bread na my bro. Gang gang to na glow, man them set me fine. Set me fine. Kill them set me fine.
Set me fine.
Fine settings. Fine settings. Buddha me na bread na my bro. Gang gang to na glow, man them set me fine.
Set me fine.
Kill them set me fine.
Set me fine.
Fine settings. Fine settings. Set me fine, set me fine. Hii maisha na normalize. Hizi ni mandoto na visualize. Squeeze ni mafoto na socialize. Mikula kuku na mkono. Utamu pungua nkitumia fork and knife. Mimi na supu kwa mdomo. Life wanga fupu neza tocha overnight. Cheza na me bro. Imponja ni nyingi ni comical. Elsa majimbo. Income ni multiple capital. Pesa ya wimbo. Nakaza kamba kijaga nato. Nataka jama nko parking lot. Breakfast ya java na apricot. Wali sema one year max. Trio kata chapa kaki break voice. Oya man hold this nut. Mutafanya bado mina make noise. Wanafanya jumping jacks. Press ups let me tell you something man. Pressure kwangu wanga nothing found. Never trio kutefeva. Puta mina bread na my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine.
Set me fine.
Kill them set me fine.
Set me fine.
Fine settings. Fine settings. Put them in a bread now my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine.
Set me fine.
Kill them set me fine.
Set me fine.
Fine settings. Fine settings. Yose manga dosi kila kitu. Mose manga jiongelele. Mkicheza draft na mapekele. Kazi moshine jio mawe. Mina taka tukize na ponge la pima leather interior. Nobonga na pingo nini inferior. Mbongo na piga vile na fikiria. Udata ni mbogi mtu sita wezi ni karibia. Kipie lulu mumba na mziki. Nilingo sindu mba nye mshiki. Kibismo kwa nyumba maandishi. Mupaka wino kwa sura za mashabiki. Wako student league na influence. Mini na fluent speech only a few MCs. Wana za mesta mimi let the viewers see. Nani bazen wa jiji na music shit. Chill, ate ni relax. Skill, nilipewa max. Na feel, wanilipe tax every time niki speed juu ya beat na ni facts. Let's keep it factual, ya mizani ni nyingi zingine. Na kinda na skia kwa redo easy facts ni clear. Upendo sipendo utansikia, cast of the resource you cheer.
You don't know, boy wonder, marching at the team, innit? Shout out my life Vince on the beat on the production team, yeah? Big team AP, AJ Barracuda, oi oi, all the man them on the gang. Trouble.